les femmes du Mali.
Wakkati jooni o rewɓe ne kinni sanne welta gulloɓeɓe jaloɗe heewi ko radio rewɓe ndemoɓe leydi Mali agro business o yo kabaru heɓugol golle kewɗe pelle rewɓe hewɓe na hinni kabaru muɗum yalla ɓeydorade golleji goɗɗi e kaña ɗum ɓeydorade keɓal keɗɗana Fatoumata Diallo kanko woni ko radio ɓeɗo rewɓe ndemoɓe leydi Mali. Rewɓe hewɓe ana li oɗo golle agro business o ndenna mine gollanno e ley yeygol terrain ngaji e ko nandi mum en on golle joppumi so garmi e ley agro business min taqiri ɗum noon mi nimsata ko nimsimi kay yo duuɓi kewɗi ɗi gammi e golle goɗɗo yo golle ko ɓuuri hewde yirwonde tan banggal coopérative honni fedde rewɓe mbaylitoɓe ñamri to kuccala tun e ley région Sikasso eɓe mbaylita ñamduji ley bottuji moƴƴiniraɗi kulle kecce e kañe ɗum ɓiɓɓe leɗɗe ñamriji ɗi kay eɓe mbaylita ɗum e yewde e ley kawrute nangol lumoji e wi hoorejo mabɓe Anta Tunkara yo golle yirwunde sanne hitande 2015 puɗɗumi so gonga haale golle o na samti sanne satu jaati yimɓele ne gaɗa kumnagaji banggal ñamriji mbaylitaɗi ɗi hono gawri mbayeri mbambari e ko nande mum en minen mbaylita ñama ko kañe jaɓɓe foof keɓal ɗum na hen saabi muɗum no minen darani amusaɗɗaji kewɗi ko réji amen to kajulo tun coopérative lolirɗo Saint Michel gonɗo ɗum e ley huncangol hoore kala ko woni ɓiɓɓe Diallo e wi yuɓuna golleji mabɓe madame Suzanne Sanogo e puɗɗi oɗo projet o gila ɓoyi telaji e tawede foof o haaɓa e fifa yetti joni ɗum ko holliti wakkati joni o mo wondi e rewɓe taƴiruɓe jaati keɓal ana e oɗo projet o e fuɗɗoro nde min tan gollan noon yimɓele hewɓe holti kam wiide golle nawɗo sanne nden noon foye goto jaɓata fabari kam caggal moƴƴingol muɗum yimɓele hewɓe ne garan ɗon fabari kam e kedde golleji ɗi noon ɗum heddiri fa joni min joƴini coopérative yo gonga agro business o laati sababu rewɓeɓe huncani hoore ko heewi ka noon eɓe kasindini fa hande jande e faamu e keña ɗum kake gollirɗi keɗɗana Fatoumata Diallo hoorejo dental rewɓe ndemoɓe leydi Mali neɗɗo gollowo e ley ko wiyete agro business ana hani jomum tawre bawɗe kewɗe tawrede ɗum ɓiɓɓe Diallo kewɗe ɗum woni ko ñaki rewɓe hannde saabi ko ɓuuri hewde ɓe gana jon guese en golle agro business ley leydi Mali ko ɓuuri hewde rewɓe hinni ɗum banggal waltingol yeeyugol e keño ɗum demal ɗeɗo kulle ɗe e wi ho jottoɓe yogaɓe ana hani ɓeɗo rewɓeɓe gattene hakkillo sanne yalla ɓe mbawa hinade ɗum no fewriri ɓe mbawa ɗum yirwinde leydi ndi.